baby. I never trust you again. Never.
Do that.
How can I believe you and everything you've done to me? Where's the quality tenor? How can I begin to trust you and everything you've done to me? Usoni na kupenda sana mama, misiwezi kulumbana. Kama imeshindikana basi, bora tu nibaki mwenyewe. Bora tu nibaki mwenyewe. Bora tu nibaki mwenyewe.
For you, how could you bend your katamani? Makes sense. Look, we ain't go back to the old days. Mavunja glass, hai tolu deliver kuwa zama. Umenivunja hii, moyo vipande hii, vipande pande. Ulikuwa msafi kama nesi, god damn. Ulitunza siri we ni dakitari, litunza family. Tama ikakubadili, ukanzo kiburi na ujeuli. Mwanamke ulopenda utajiri, leo narudi kwa mi. Nisema kitu na unarudu kiwa hauna kitu ni sifuri. Shaksa maila tatizo ni trusting issues. I can do nothing with
you. Kwa hivyo nichanganya, usoni na kupenda sana mama, misiwezi kulumbana. Kama imeshindikana basi, bora tu nibaki mwenyewe. Bora tu nibaki mwenyewe. Bora tu nibaki mwenyewe.